bw'ebiti n'obudde bwali bwe buti pevumenti kukuba ku mabbali tutambula twekutte hand in hand kututulako nga nze ndaba waifu wakaswa kalungi ne kasuti voice nga simanyi tiduli kyangu fusa ex juzi nkulengera ku pavement oline jime gwe bavuga mu benzi hand in hand olumulumya abateesa omutima ne gusimba ebirowoozo ne bidduka bajaji teyavudde mwana ne ndyawo kati ndi ku kitanda nyigana mukwano komawo tuteese enewange sikobanga mukwano komawo tuyiye yadde nsimbi jazi wenjaje wandeke no setegeera seba kakira emmere etegenda mukwano komawo tuyiye Simbi jazi wenja kati usaze uchi usaze ukunumya usaze uchi usaze ukundibya je wandeke no setegera seba kachire mere tegenda mukwano komaho terere uli musaho talisiwera komaho na egwe tojukira byona biwansuubiza nga tusumagira nti olibeera nange paka mayanja kukala kati kabanga katonondeseyo obusene jime obudde bwange bwonna bwe nateekamu kuyiyiza nkutondera enkola ebisanyusa mutima gwange gwonna waguwamba nina kufuna mulala ndyoke njagala omulala tima kiri ne lituse omuntu ku ekyo wadibadde osasira n'okomawo eno gye ndi bina ebyensoba ne tubireka emabega ne tutandika buto omukwano gwa namukwano komawo tuteese enewange sikobanga mukwano komawo tuyiye yadde nsimbi jazi wenja je wandeke no setegeera seba kakira emmere etegenda mukwano komawo tuyiye yadde nsimbi jazi wenja kati usaze uchi usaze ukunumya usaze uchi usaze ukundibya je wandeke no setegeera seba kakira emmere etegenda mukwano komawo terere oli musaho otalisiwera komawo. What goes around comes around in this world so small. You might think that you want but in time it will leave you the same way. What goes around comes around but I can tell you one thing. Oli musaho otalisiwera komawo.